lo 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 lo.
Wanted boy on the track.
Mama Fish alinambia sikutaka kumsikia. Mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu alinambia sikutaka kumsikia. Daddy mapenzi hayawezi tafuta noti. Moyo sukuma damu kishindwa sukuma chapati. Sije nikausha damu nishasema mapenzi sataki. Unapenda vitamu unajifanya mswati. Yana faida gani hayo yalimshinda Bugatti? Hivi kabila gani wawe moyo bona king'ang'anizi? Mzarama mgindo mpogoro bona king'ang'anizi? Yataniua ya. Misi yawezi mapenzi yataniua. Oh, yataniua. Yataniua ya. Misi yawezi mapenzi yataniua. Akili nataka moyo kubali unatapatapa oh. Na ushapita mwaka ah, bado zofulari nini umepatwa moyo. Kwenye mapenzi aliupiga mwingi minitakachwa likuwa gani pingi. Kanilambisha asali yake nyingi akanimalizaga. Akwaga na chuyo alinipa mimi shamba lake lote kulima. Akanipa na moyo nilimuamini nikazama mazima. Hivi kabila gani wawe moyo bona king'ang'anizi? Mzarama mgindo mpogoro bona king'ang'anizi? Yataniua, yataniua ya. Misi yawezi mapenzi yataniua. Oh.